have a lover. It's me again. I miss the love of her. Mutima go no kusumulula Usanyo manye Le kupen kwa galila Mkupila ko Ila kusoka tunya bulila Manye, manye tioli mulunji Nava kugambi, bie kugambi na bobandi Hava kulinge ni menchi manye bobandi Na ye, mpaka kisa tuwa ye munawe Nze sikulima jogila wetufu Wale Uganda kwe singa yogo mjufu Oli mnsufu osukili nde Ina jalani uli besi
Yewe, yewe Wala singa wana 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 Yewe, yewe Wala singa wana 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 Yewe, yewe Wala singa wana 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 Yewe, yewe Wala singa wana 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 wana
Enough is the stories of a zungu Nyagalo chemanye nte kugwa I can't get enough Kanku kwate simple saga lanku kwate rafu Nyagala nku feeling kaka kidi akanona barafu Nyagala kuri happy every time I make you laugh Drusidia zikweo saga lanziteke msefu Kanku lila stality na embo sana safu Nyagala utamrede mfowi to drive over the safe Nyagala nkule mele kunga paponso bawebi avali na bifu Mele kunia angava kaidi nesikampu Nyagala neta lewoli ngezola kubuchafu Mama baby siya mwaga Singa tuwa temu football wandi vate refu Singa uwa telo lendoza wandi vate dawa tifu Figa yo, hala yo, mana watu mara yo Nse kumati ya tena sisobale na kusala yo Mpita chana cho, chinyo cho, bantu alange mele yo Gai wo, duduo, o bantu alange mundu yo I give you all my roses and kisses Call you my missus
Yeah, wewe Yewe, wala singa wana 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 Yewe, yewe, wala singa wana 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 Yewe, yewe, wala singa wana 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 Yewe, yewe, wala singa wana 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 wana
Olima mwenyeo kutema
Yali wabadama, katize wagadide blondada Call me Godfather when me do the deep for dada. Every time me go to bed, me have to kneel down and pray. Thank them as a father, cause he give me another day. He gave me good voice just to sing on DJ. Well, I saw me bring it easy. Are you great? I do me betray. Are you great? I do me betray.